okutandika okusoma mu butongole saa wiki ewedde wakyaliwo abaana bangi abatanadda mu masomero kino kiwaliriza omubaka wa pulezidenti Wakiso Justin Mbabazi okulangirira nga bw'agenda okutandika potolo ez'okukwata abazadde abatanatwala baana ku masomero.
Justin Mbabazi mumboozi y'akafubo gy'abaddemu ne Ssedumire Bogola Simba alabudde ne Ssekulabula abatuuze mu disitulikiti eno naddala abazadde bakyalemeddwa okuzza abaana ku masomero kyokka nga gavumenti yassaawo okusoma kwa bonna mu sekendwe ne mu pulayimale n'agamba nti ekikwekendo kigenda kubafuuza ekyandika ku lunaku olw'okubiri olw'enkya nga erina n'asangibwa nga tannazzaayo baana ku masomero. Eyamwalula esiridde
genda kutambula mu masomero gonna aga gavumenti okulaba nti tumonitaringa tulabe waliyo omwana akyatudde ewaka ate nga bonna basomeje eri. So tusaba abazadde bonna tugenda kutandika kufuuka nju ku nju tulabe enyali mu gavumenti ekulembera Pulezidenti Museveni yateekako UPE oba bonna basome abaana baffe baleke kufuula waka bagende basome masomero ga gavumenti. So tubakubiriza omuntu yenna omuzadde atudde n'omwana ewaka okusaba mutwale mu ssomero lya gavumenti erya bonna basome tulabe ng'oyo mwana asoma. Tetugenda kuttira muntu ku liiso, tugenda kuyitamu ku masomero ago tulabe, tugende ne mayumba mu maka g'abantu okulaba lwaki abaana batudde kizibu ki kubanga bonna basome bwebaawo yali omuzadde lwaki omwana atuula waka.
RDC Justin Mbabazi era alabudde n'abakulira amasomero ga gavumenti nti abaana agezaako okukemebwa ne bakanda abazadde ensimbi kiyite school fees ng'ate gavumenti yassaawo okusoma okw'obwereere nabo anaagombebwamu obwala kaakumujja otoka.
Abo balina okwemulugunya nti buli batwala abaana ku masomero ga gavumenti kyoba oli awo babasaba ssente baba bagoba woofiisi ya RDC w'erinzigule mu buli kitundu ninayo ba deputy la DC's offices nzigule mututegeeze abantu abo abagoba abaana basombo na basome kwa bintu tutandikira awo ekyo tujja kitereza mbagirawo kubanga bonna basome president yasasula abaana fees basomere bwereere abo ababa bamufuna mpula oba batesobola bulungi.
Wabula RDC Mbabazi era akubiriza abakulembeze bonna abalondeddwa ku mitendera egy'enjawulo okubeera bakalabalaba eri abazadde bano basobole okubakubiriza okutwala abaana ku masomero n'abakubiriza n'okussa enjawukana ku by'obufuzi wabula batandike okukolera abantu. Saabwe Fred Mugabi, Radio Simba, Wakiso.
Katugende mu mateeka.